You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
maxkamada sare ee dalka amerikanka ayaa madaxweyne Donald Trump gacanta u galisay guushii ugu weynayd intii uu xilka hayay markay ay yiday ama taageertay amarkii socdaalka ee lagu beegsanayay muwaadiniin ka kala socda dalal muslima. Maxkamada ayaa diiday dooda ah in arintani ay tahay mid dastuurka aan waafaqsanayn oo takoor diimeed ah, iyadoo shan ka mid ah xaakimiinta maxkamaddu ay haa ugu codeeyeen mamnuuciddan lagu soo rogay muwaadiniinta Iran, Liibiya, Soomaaliya, Suuriya iyo Yemen, halka afar ka mid ah xaakimiintu ay diideen. Maxkamadda hoose ayaa horay u tuuray amarka madaxweynaha kadib markii ay dacwo ka geeyeen gobollo ay ka mid yihiin Hawaii iyo kuwa kale. Laakiin maxkamadda sare ayaa ku doodeysa in dadka diideen waa ay ku guuldareysteen inay soo bandhigaan sida amarkan socdaalku uusan u waafaqsanayn shuruucda socdaalka Mareykanka iyo weliba xeerka dastuurka ku qoran oo mamnuucaya in dowladdu ay diimaha mid ka mid a mid kale ka doorbido. Madaxweyne Trump ayaa sheegay in xukunkani uu guul weyn u yahay waddanka.
A tremendous success, a tremendous victory for the American people and for our constitution. This is a great victory for our constitution.
Waa guul weyn oo shacabka Mareykanka iyo dastuurka uu soo hoyatay. Guul weyn ayay u tahay dastuurkeena, ayuu yiri. Waa inaannu ammaankeena sugno, waa inaannu adeeg muujino. Markaan ugu yaraano waa inaan kala xuli karno dadka waddanka soo galaya oo aanu ogaano cidda soo galaysa iyo halka ay ka yimaadeen. Madaxweynaha ayaa sheegay in mamnuucidda safarku ay lagama maarmaan u tahay in Mareykanka laga difaaco dembiyada. Xukunkan wuxuu muujinayaa, buu yiri, in weeraradii warbaahinta iyo siyaasiyiinta dimuqraadigu ay ahaayeen kuwa qaldan oo la caddeeyey inay qaldanaayeen. Waxa hadda aanu doonayno haddaanu nahay jamhuuriyiinta waa xuduud adag, dembi la'aan. Dimuqraadiyiintuse waxay doonayaan xad isku furan oo dembiye badani ay naga soo galaan. Dibadbaxayaal ayaa ku sugnaa albaabka hore ee maxkamadda sare iyagoo watay calaamado kuna dhawaaqaya halkudhigyo ay ka mid ahaayeen maya mamnuucidda, maya derbiga laga dhisayo Mexico iyo Mareykanka. Hadalladaas ayay ku dhawaaqayeen markii go'aanka maxkamaddu ay ku dhawaaqaysay. David Dingell oo ah xildhibaane dimuqraadiya oo laga soo doorto gobolka Michigan ayaa ka mid ahay dibadbaxayaasha, waxayna cambaaray say xukunka maxkamadda.
I never thought I would stand on the steps of the Supreme Court and hear the most fundamental pillar of our constitution, freedom of religion, challenge. It is wrong.
Weligay isma lahayn, ayay tiri, waxaad hortaagnaan doontaa albaabka hore ee maxkamadda sare oo aad dhageysan doontaa in tiirka aasaasiga ah ee dastuurkeena oo ah xurriyadda diinta in maxkamad la horkeeno. Waana arrin qalada, ayay tiri. Direction Raja oo ka tirsan koox muslimiinta u ololeysa ayaa u sheegtay dadkii goobta joogay in siyaasadan mamnuucidda socdaalku inay tahay mid cunsuriyad ah.
No court decides the parameters of our...
Ma jirto, ayay tiri, maxkamad go'aan ka gaari karta xuduudaha bulshooyinka insaanku yeelanayaan. Waanu sii wadaynaa inaanu diidno, waanu sii wadaynaa inaanu la dagaalno. Waana door aan doonayno in dhammaan aad ka qayb qaadataan sidii loo beddeli lahaa sharcigan. Waa mid bini aadanimada ka baxsan, waa cunsuriyad, waa takoorid, mana u ogolaan karno, ayay tiri, in shuruucdaasi la ayido. Maxkamadda sare ayaa ogolaatay in mamnuucidda socdaalku ay dhaqan gasho wixii ka dambeeya December. Jonathan Smith oo dhanka sharciga ka caawiya urur muslimiinta u dooda ayaa sheegay in xukunkan maxkamadda ay iska sii dacwoon doonaan.
Today's decision is not the last word, either about the Muslim ban.
Go'aanka maanta ma aha, ayuu yiri, kelmaddii u dambeysay. Ma aha middii u dambeysay ee ku saabsan mamnuucidda muslimiinta ama taariikhda dheer ee muslimnacaybka maamulkan, ayuu yidhi, iyo weliba siyaasadihiisa soo galootiga looga soo horjeedo. Waxaanu sii wadaynaa wax kasta oo aan awoodno inaanu ka dagaalanno siyaasadaha cunsuriyadda ah si aanu u xaqiijinno, ayuu yidhi, in waddankeennu uu ku dhaqmo aragtiyadii iyo qiyamkii loo aasaasay.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.